Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze.
Sound boy.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Uyo ex umemtukana hakomi. Akipiga tena,
muongeze.
Si alichezea block, anachezea block. Kama akitaka block,
muongeze.
Dada ukiwa gogo chumbani, utambulia soda tu. Ila ukitaka gari na pesa, akitaka hata mara kumi,
muongeze.
Hela ya saloni,
muongeze.
Hata ya vikoba,
muongeze.
Akikupa utamu mlipe na nauli ya bodaboda,
muongeze.
Hapa kuna chabure, hauna hela kalale.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Kakuibia bwana wako, ilo kofi alimtoshi.
Muongeze.
Ukimloga, anakuonga.
Dawa shosti.
Muongeze.
Sura nzuri umepewa na mama yako. Kata tiketi uturuki ayo mata.
Muongeze.
Miuno ukogo.
Muongeze.
Kulamba mkongojo.
Muongeze.
Akikuchiti na dade mweupe hiyo mikorogo.
Muongeze.
Hapa kuna chabure.
We trabau.
Hauna hela kalale. We sukule. Chabure kakojoe ulale kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze. Muongeze, muongeze.
Hatuondoki, hatuondoki mo. Yani bila mademu mundani hatutoki mo. Hatuondoki, hatuondoki mo. Yani bila kulewa mundani hatutoki mo.
Comic Slicer.